Jazzy boy.
Standard man.
Remember where you got it from. Zambian music language. Don't see old.
Run on a chongo.
If you're my love, cook panga old. Each time we go chilla kalipa boy. Wadi bele la malone. Two potos, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako lesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Unabapakati ya single na kekia. Nabapakati ya single na kekia. Nabapakati ya single na kekia.
Na delila kumonefi kamba. Kunuma ya putting a plate number. Na text ya ba airteo kuchecking. Umuntu walipidi lala kusetting. Lero ndefi puisha mula flating. Bana kumanambo kushinjeshina. Pakupesha mamutima kupapa patila. Beba naba nabu wati alantina. Nisha kwani chef ya kalamatila. Ngaba posta kwa tibale kushainila. I'm fully to mingo apa weshpondo. Otherwise kuna fuila kushikongo. Appointment naka crash next sondo. Yeah, back and forth, kupanga phone call.
If you're my love, kupanga holy. Each time we go chilla kalipa boy. Wali bele la malone. Two potos, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Unabapakati ya single na take care. Nabapakati ya single na take care. Nabapakati ya single na take care. Single na take care. Nabapakati ya single na chip shot na nikane pushali shan. Maka maka nga tule ya finger fan. Mudila chinja shaikate kuchani. Kumti makula fita ngomuntu kusutani. Fintu bafuaba kashana jafi kwana. That's why bambi bendela demi jal. Nane mwine narikwa teftal. Kozi mawarning ya namba kutal. Wali pingene for better for worse. But I feel like I'm failing I guess. I'm ready kuichinja jazz. Cause tu wapona panshi wafu wa dead. Nga wafu mapofia ni shifiapwa. Hii bomba ni pampa tu pampa. Baby mwali kuisa maso. Shifoni yenu yali off na lile loo wamba. If you're my love, kukupanga holy. Each time we go chila kalipa boy. Wali bele la malone. Two potos, banyoli nyoli. Balenje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Unabapakati ya single na keke. Nabapakati ya single na keke. Nabapakati ya single na keke. Single na keke. Nabapakati ya single na
feelings attached in that shit a clear estate. Tefianti njikala mofenga real estate. Nshita mofye participate. Mpaka tinga intersection set. Ati kena I go out na banandi. Okay cool, mwala wela konstanshi. By midnight, I'll make sure I video call you when I get home to say goodnight. 02, kwisa tapwa no sign. Baby where are you? I'm on a yango toa da I'm fine. 1 hour later.
Remember where you come from. Zambian music plumbers, don't see old.
Sing on a ticket. Sing on a ticket. Nabapakati ya single na take in. Single na take in. Mr. Frankie Pamon.